on the map, yeah.
Yeah. This is the introduction, a lot reproduction. I broke communication around the location. Nigga, press it up so that you wake up. Even if you jump, you'll never see the gap. This is not a picture, learn to plan your future. Na wenda po mjini, wenga liji ajiri. Na urudipo kijijini, maisha huwa shubiri. Mwanaume ni kujikaza na siyo kujilegeza. Wacheni kujipumbaza na mchezo ya kuigiza. Chunga usiitwe baba, kabla ujajipanga. Dunia na vingi vyamu, chunga usije ingizo. Matatizo kakwa namo, kaishia kwenye giza. Napenda kudalilisha, wasojua kujituma. Wasipo badilisha, mwisho watarudi nyuma. Tapiga nia haki na siyo kudhi haki. Mbone ngino nyimwe haki, atikisa ni malaki. Mbeya ndo taeneza, wajanja wakinyamaza. Mindo ntatengeneza, wengi wawa kita zamu. Honi msiki siyo chamu, romano sija hama. Na ujenga kwa makini, ili nondo na umaskini. Mazo mengi akili, siju ya taisha lini. Nikiwa na bani star, msiki wetu shairi. Na sisi ni twin star, nataka mtu kariri. Shia
I am busy here, na komana maisha. Wengo wakishuhudia, jia ninazopita. Hundo mfano alisi, sio wakuita. Acheni kushangaa nkipita chocho za miba. Taongeza dharau kwa ule mchezo wa kuringa. Mabisho mnajisahau, acheni kujona maniga. Neshim toshimiane, nongele mkutukane. Ni Disney kujane, unataka tuwane.
Fuck you bitch.
Na kama we ni snitch, yo kwamba utoniweza. Daily niko kwa street, hii ni heroic. Ina kam na oversize ya apps. Ija trend kwa media na spatikani kwa club. Siyo Kongo tupia Libya, watu hawana dab. Rapper bora TTC, anaitwa Wingers Ghetto Riders. Kwa game hii, nobody can lead us. Yule msanii wenu, mnae mwamini sana. Mletenu pandre hundo, ajua ajui kuchana. Hapa jichunge kama wewe ni victim. Inakuja mada case, top the ghetto system. Control yourself, come up na self-esteem. Victoria wezi pato, sipo achieve your dreams. Unavunja sheria, utadhani atusijui haki. Takwa chunalia, ukijaribu kunistaki. Habari ni moja, ujuo gombi staki. Sinlete ubisho, na pose za kiwaki. Sipendi maheta, sipendi kuteta. Nkiongea ni lawama, ngaleni wanaotesera. Watoto wakina mama na wazee waliozeeka. Siwafanyi unyama sababu hawezi jiweza. Hapastaki wasama, sijakuja kwa bembeleza. Mkitaka mnite mnyama, kuna takae niweza. Kuniongelea sana ni kujichongea jeneza.
Wingers, Red Lion.